Nilikuwa nikistama kama the ametake marijuana maetas wakadai mimi pala kama sai nikawaruka kama gamba nikashika rada squeeze mimi fire I'm the leader wengine wananifuata mafans wangu nilishawa vishapete asanteni kusimama na mimi kidete ka Tanzania nataka ya Kikwete ka Tanzania nataka ya Kikwete
kujichota najichota kujichota najichota kujichota najichota nikishika mic
Jota, kajete okocha unaitwa wanyama umesaumizwa kocha Nairobi kikushinda itabidi umerudi ocha ukiona zimeshika drone simu ya mogoka walitusema ghetto ready sindo tunafanyanga mambo aina mambo amesaumizwa wanga na mitambo kutoka kitambo zile enzi za kimbo rambo kanambo sisi adiambo mini aguambo na kama nimeshika mic we umeshika fimbo unafuza bibi unabaki ukesha vyombo jikaze jamaa maybe kesho ni Ronaldo unafunga bao una ando kibao kwa hii game sipotezi idha sipotezi idha sipotezi idha
najichota kujichota najichota kujichota najichota nikishika mic najichota kujichota najichota kujichota najichota kujichota najichota nikishika mic najichota kujichota najichota kujichota najichota kujichota najichota nikishika mic najichota kujichota najichota kujichota najichota kujichota najichota nikishika mic najichota
rambo kanambo mimi adiambo mimi aguambo Nairobi kikushinda chapiti umerudi ocha Nairobi kikushinda itabidi umerudi ocha
Kujichota, najichota Kujichota, najichota Kujichota, najichota Nikishika mic, najichota Kujichota, najichota Kujichota, najichota Kujichota, najichota Nikishika mic, najichota Kujichota, najichota Jordan, 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 Jordan